wale ebyenjigiriza mu disitulikiti y'Ekibuga nga bali wamu n'abakulu b'amasomero bagunjizzaawo enkola ey'okukungaanya ebikwata ku bayizi okuviira ddala awaka gye babeera ng'omu ku kaweefube ow'okukendeeza ku muwendo gw'abayizi abawanduka mu masomero. Mwalipoota ey'ekitongole kya Equal Opportunities Commission eyafulumizibwa gye buvuddeko kyalagibwa nti Kiboga y'emu ku disitulikiti ezisoomoozebwa omuwendo gw'abaana abawanduka mu masomero omunene, ekintu ekyaleka abakulira ebyenjigiriza mu kitundu nga batuula bufoofofo. Atwala ebyenjigiriza mu disitulikiti y'Ekiboga Ddumba Jimmy Kyagulanyi ategeezezza nti kati kikakata ku buli mukulu wa ssomero okumanya ebikwata ku buli muyizi ali mu ssomero ly'alimu okuviira ddala awaka gy'abeera kye basobozesa okulondoola amangu omuyizi singa abeera ayosezza. Agambye nti singa kizuulibwa ng'omuzadde yataddewo omuziziko oguba gulemesezza omwana okusoma, omuzadde ono ajja kukwatibwa avunaanibwe mu mateeka.
Hedi ticha bwa malo kuwandisa omwala nchangu ya kole vivozo mvulanizibwa abu okulondolo omuizoyo okutukira dala waka ngasana wa kuwela registered omwana ay omzaga ino kumanyika addressi na waka wawela nki omwana bulidwa abulanka na muko hedi ticha obo mtu omwela yenda kuchikwata ku ino kutambula utambu na hatu kwa kusawaka awawela omwana oyo era na manyila dala nsonga wacha mazeni na kubili statu ngatasoma.
Mu mbeera y'emuddewo Kyagulanyi asabye abazadde mu budde buno bafeeyo okulondoola okulaba ng'abaana baabwe bawandiisibwa okutuula ebigezo eby'akamalirizo ate babangawo empuliziganya ennungi n'abakulu b'amasomero.